filimkan ayaa ku salaysan dhacdo dhab ah oo dhacday 12-kii December 2015-kii. Kooxda Al-Shabaab ayaa waqtigaasi weerartay bas ka baxay Nairobi oo u socday Mandera oo u dhow xadka Kenya iyo Soomaaliya. Argagixisada Al-Shabaab ayaa isku dayday in ay kala saarto rakaabka muslimka ah iyo kuwa kristanka ah si ay u dilaan. Laakiin rakaabkii muslimka ahaa ayaa arrintaasi diiday. Filimka ayaa qisadaasi ka sheekeynaya. Katia Benner oo ah ardayad barata isku dubaridka filimada ayaa filimkan samaysay isagoo qayb ka ahaa mashruuceedii qalin jabinta.
Aad ayaan ugu faraxsanahay in abaalmarintaasi la noo magacaabay oo aanu tartanka ka qayb noqonay. Waana sharaf u soo hoyatay Jarmalka iyo Kenya.
Kenya ayaa xad kala wadaata Soomaaliya halkaasi oo ay ku sugan yihiin kooxda Al-Shabaab, waxaana uu filimkani sawir ka bixinaya saameynta ay Al-Shabaab ku yeesheen nolosha dadka Kenya. Qisada filimkan ayaa ku saabsan mala awaal ka sheekeynaya haweeney lagu magacaabo Jua oo baska raacday kana raacday Nairobi si ay u booqto hooyadeed oo xanuunsan, waxayna aad uga carootay wiil yar oo biyo iibinaya. Mid ka mid a rakaabka oo lagu magacaabo Saalax Faarax ayaa weydiinaya sababta ay wiilka yar uga carootay, waxayna u sheegtay in ninkeeda iyo ilmo ay dhashay ay argagixisadu dileen. Isla Saalax Faarax ayaa markii ay argagixisadu baska qabsadeen waxa uu ishortaagayaa Al-Shabaabka isaga oo daliilo dhinaca diinta u soo bandhigaya inaan la dili karin qof rayid ah oo aan waxba galabsan, taasi oo keentay in ay Al-Shabaabku toogtaan. Saalax ayaa bil kadib u dhintay dhaawacii soo gaaray, iyada oo v o edu ay warbixinno ka diyaarisay nolosha dhabta ee Saalax iyo wanaagii uu muujiyey. Filimkan ayaa muujinaya Juwa oo fadhida kursiga ka dambeeya Saalax iskuna dayaysa inay dar yeesho dhaawaciisa inta uu basku baxsadka ahaa. Jilaaga lagu magacaabo Adelin Wairimu ayaa jilaysa kaalinta Juwa.
I started seeing life in a different way because it's not every day you attacked by terrorists and people have the courage to stand in.
Nolosha ayaan si kale u arkay sababtoo ah in argagixiso ku soo weerarto ma aha dhacdo aad la kulmi kartid maalin walba, mana aha suurtagal inaad aragto dad si geesinimo leh uga hortegaya argagixisada una sheegaya inay khaldan yihiin.
Jiraa kale oo lagu magacaabo Cabdullaahi Axmed ayaa matalaya kaalinta horjoogaha kooxda baska weerartay.
Way adag tahay inaad argagixisada jisho, laakiin waxaan rabay inaan gudbiyo farinta ah in muslimku aanu dilin dadka kristaanka. Mana aha wax diinteennu nafarayso. Qur-aankana waxa uu sheegay inaan la ogolayn in sabab la'aan loo dilo quraansho yar.
Filimkan ayaa munaasabado badan oo dalkan Maraykanka lagu dhigay, waxaana uu iminka u sharaxan yahay abaalmarinta caalamiga ee Oscar. Soo saaraha filimkan ayaa rajaynaysa in filimkani uu gudbin doono fariin aad u wanaagsan.
Waxaan u malaynayaa inaanay wanaagsanayn in sawir khaldan la iska qaato. Waxaan rajaynayaa inuu filimkan bog cusub u fari doono oo qof walba uu qofka kale u arko bini aadam la mid ah oo aan la eegin diintiisa ama dhaqankiisa oo laga yaabo inaanad jeclayn.
Abaalmarinta Oscarka ayaa la bixin doonaa 4 bisha March iyada oo xaflad weyn lagu qaban doono magaalada Los Angeles ee dalkan Maraykanka.